sibu kubanda kwa gala ganda kwesiga twali no mukwano ne kufa
nalinga wa mukwano okuta funika walinga bomuhuti omanyi Zesali na mitwalo na nirese mama Omukwano gwanyabo kwe wafuna
Twali n'omukwano ne kufa Mazima omukwano muzibu Kubanda kwagala
Chitange cha kutwala chalichi Imukwano wabachi Walinga musanyu Ate wandaga kunyiga Watambula mpola newalaga
Kalino mukwano nekufa Mazima mukwana muzibu Kubana kwa kala
Onoda dine mponen naku